Lukiiko lw'eggwanga olukulu Nalongo Annette Anita Among asabye enkola ya Parish Development Model PDM eteekebwe mu nkola mu bwangu era mu ngeri ennungi okulaba nga eganyula Bannayuganda. Bino abyogedde wakati nga Paalamenti eyanjulirwa alipoota y'omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti eby'omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025. Kyokka okusinziira ku alipoota eno, omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti Edward Akol ategeezezza nti wadde nga gavumenti yafulumya mu bujjuvu ssente ezisoba mu katabali kakamu ku nkola ya Parish Development Model okusomozebwa kuwerako kukyagenda mu maaso okulemesa enteekateeka eno okutambula obulungi. Mu kusomozebwa okukulu okulagiddwa mulimu okulwawo okufulumya ssente eri sako eziganyulwa sako ezitaliiwo okukyusakyusa ensimbi okuddingana kw'abaganyulwa mu nteekateeka eno sako n'ebizibu ebirala bingi.
Right Honorable Speaker, despite this progress, I identified areas that require improvement, and this includes lack of alignment of parish priorities to local government budgets and work plans, delays in disbursement of funds to households, cases of ineligible projects implemented, and that some of the projects were non-existent, although funded. There were also diversions of funds and cases of duplicate recipients noted among households. These areas were noted shortcomings.
Mu kwanukula Speaker Annette Anita Among asabye yafesi omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti okukolagana obulungi n'okuteeka ebitongole bya gavumenti byonna ebivunaanyizibwa ku nninga okulaba ng'enkola y'enkulaakulana eya PDM etuukiriza ekigendererwa kyayo. Bw'atyo akikkaatiriza nti gavumenti tesobola kubuusa maaso Bannayuganda abasibiddwa mu bwavu so ng'abantu batono ddala be baganyulwa mu nteekateeka z'okukendeeza obwavu zigendereddwamu abantu abatalina mwasirizi naddala bawansi.
Starting with a new term of office, as we appropriate money, want so many people out there, like the PDM, want the money to reach the final user, to the final beneficiary. But the problem we have is the diversion of this money. The problem we have is the money does not go to the intended beneficiary. Auditor General wants you to be a whip on this. This money should go to the right people, because we cannot appropriate the money and then we have 70% of the people who are rich and then the 30% cannot get anything.